that. Uko na with this ama uko na with that.
Uko na with this ama uko na with that.
Uko na with this. Natiko tu upato kwa ni boss.
Tamka chocola, ama chocoba, ama kau kingia dufo na sontola. Tamka Oreo, tamka kiombido, tamka formia jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new B-A-K-A, kijana hatam. Hustle ni on the day luam, last month, bank account baki lamsam. Kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutoa, niko drinki, niko manduku. Kambia wazito, spime, utachekwa bure. Na mziki kwenda shule.
Ni tamu kuicheki bila kudambo tap ni kukosa ni dhamu.
Unata ishima
taenda kuitangaza
Usitafune baby mumunye. Usogope kunishika we ni kune.
Kitu tamu
Wengoja mini umoke ndo niteke pointi. Uko na roba tina kau melewa ndo uski. Maisha tamu sana sidishi mturana chopsticks. Kasi mayai pasuwa npate juu ya smoky. Sikila kitu tamu joita lambona ulini. Kuna zile uneza set sikulipukia kilini. Tamu kakupoga fast born wa wanjiki. Kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi. Na makinika na sija iso mea group of schools. Kukafunga kabla 30 hizo sando boss moves. Achana lobster oba mlando seafood. After lecture kesho weku chikwangu na see through.
Ni mama yangu inadon Donjo, cuts kwa lojo, K1 tuko area. Onja kitu tamu bana.
Tamu bana.
Ni kitu delicious, so so sick, be serious. Uko within or without, that you're in or out, no doubt. Vile rapi kwa kwa damu sana. Fena kitu tamu sana.
Fena kitu tamu sana.
Oh, ikitu ni tamu bana.
Yeah, naitwa pro, man.
Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, baka nkona toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast, ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia nkwa mna bong. Kakitu ni tamu, si mina bong. Ukisikia kiwaru, zidi kubonga. Situ kikula mawaru, na manyama choma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikust ya mkamba. Ama call you, take my number.
Ikitu ni tamu bana. Tamu bana. Ikitu ni tamu bana.
Ikitu ni tamu bana.
Sindiyo, nimesababisha pa mabilio. Mindiyo, chagwa la matiniyo. Hiligiyo, si easyyo, kiririyo. Bad girl, yo mimiyo. Take equality, si material. Hii flow inapigwa dogo. Vile wo cruise koi nange. Sote ramos, baba jipange. Je, tukivami wapa nani ndio queen. Nani ako ready kudedi ya team. Digaga zime come up. Cheki vile macho zikuwa raw. Zime check mafala wana ni surround. Wasichana wana jikrown. Na kuchafua ni hapa ground. Mali safi na ficho mbele ya karau juu.
Gotta end around and round. Kitu tamu ina come.